dajimsafi.com.
Kuna binadamu nampenda, ai jamani ameniweza, naona analiumbisha dishi la moyo wangu, kiukweli ameniweza. Mpenzi ni nae na natamba nae, squeeze na uga vizuri, napendeza na ninavyonona. Msini shangae, squeeze na la vizuri, na la la nae. Nampenda kuliko kula, nampenda kuliko hela, asa nani anabisha. Na sasa nisha acha usela, mstake nkafie jela, ati nani anabisha.
Nimwache huyu ni nani kasema, ona mwingine mi sina tena. Imempa mwili akili na mtima, ona mwingine mi sina tena.
Zingatia body, mcheki sura, jamani anapendeza, tumpe maua yake. Penzi lake nalipia kodi, kugaramia, mwoneni anapendeza, na vimacho yake. Mpenzi ni nae, na natamba nae, squeeze na uga vizuri, napendeza na ninavyo nona. Msini shangae, squeeze na la vizuri, na la la nae. Nampenda kuliko kula, nampenda kuliko hela, asa nani anabisha. Na sasa nisha acha usela, mstake nkafie jela, ati nani anabisha.
Nimwache huyu ni nani kasema, ona mwingine mi sina tena. Nimempa mwili akili na mtima, mana mwingine mi sina tena.
Mlioko single na wasabai, hai, 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 hai.